Ekitongole ky'ebirashi National Forest Authority NFA kitegeezezza nga bwe kigenda okunyitiza enteekateeka zaakyo ez'okukwatagana ne bannansi ba Uganda kw'ossa kampuni ez'obwannannyini okulwanyisa ekisaanyaawo ebira mu ggwanga. Ebalo byoleka nti Uganda okuva mu 2009 yaakafiirwa ebitundu 10% ku bibira byayo wadde nga bya mugaso nnyo eri obutonde. Ate mu kaweefube okutaasa ebibira ekyennamananga mu disitulikiti y'e Kayunga, NFA ekwataganyeko ne NCBA Bank okusimba emiti 200,000 hectares 30 olw'okuzaawo ekibira kino kibadde kisaaniddewo ddala. Mu kutongoza kaweefube ono, Juliet Mubi, omwogezi w'ekitongole ekya NFA, agambye nti okumala emyaka 2 kino kibadde kitemwamu emiti ne bagisalamu embaawo okulimiramu n'ebintu ebirala.